Abakungu mwaliruda wanga banjogerero kunyimbye ndubale katakono kuzinyengera bali bayigalinya libakandula ngakanga bale chokuwavua nechadaka okusoka soka munyige mvemwe bikize misongola olumujja n'ogambo bamba kolechi nobatera kutomulamula zerwaki buli gwe ngamba gye mukwateko andaga omutima ogwekirabbayi so omutima omulungi kweterekera omubyo bawekotogera baona kantu kofiirwa mukunja kalisanga ng'ettaala emwokoleza endala kyemwani ero sisiringa wekiwangala wekobaana ne kamiga okunyagulula yampaabira gwakumubbako porotiye nenkuleetera endagaano tino yanguza walinga ayisaamu ati amaaso kwe kugibatika amatama n'ogimugunya obujulizi ne bubulankana wabula ssentebe enkeera ne mubikyusa ate embundu yampola fulendi looni teekeddwa okusasula namupanga n'agasajjasajja okunnumiriza bwe nali neewola ssente mbuno gaaliwo anti mu ngeri eyo be muwunzise kyamaani n'akakiiko ku abawejjere ne mubasengula kakibeera ekinusu ky'obote nga tebakifunye owuta ekibaasa ky'enguzi tekawaaliwo kamera w'omutasubwa ejja okwoleka byeweekozeekoze eri mu kamyufu ng'eggulu oli wa kutuyana
bayiro y'emisango gye mingi olisanga bagitadde ku mmeeza wabba edduuka lya jjuma ekibibi wabula ebyenfuna akaweege sente n'ozinyaga ng'omusse ne mukyala we n'omweddiza alaba edduniya olw'okubanga wabula kulaba ne weewaana nti oluwonye so waliwo kamera ya mukama eri mutasubwa era emisango gikulinze mu kkooti kujja gisasulira
kkooti zensi zitulimba etuufe lyeri mwa katonda n'akamyufu k'ensi gatulimba akatuufu kali mu kulweri
kiringa senga w'omugole bw'ajiigirira oluggya nga lumwesize okukebeza omusaayi gw'omwami nga bw'ayimiridde mu biseera bya kati omusaayi bw'agusangamu akawuka atolo n'apalapalanya apanga emisoni n'atunda obulamu bw'omuwala ekyo gyamumira omusajja kyamusuubiza akomaweeka ayogeza birimi ng'akomereza omuwala obutasattira bepponga gw'olabankanye muwala naye omusajja badde mulamu emirundi ng'ena gye mukebeza baddu dokita w'emulago yasembyewo naye eggulu lwe riri kulaga kolido mu okutulidde ddiiru gali kwesiba gwe
kkooti zensi zitulimba etuufe lyeri mwa katonda n'akamyufu k'ensi gatulimba akatuufu kali mu kulweri
amasirura atukabya n'amaziga kwessa n'omutanda ndowooza ne mukukungubaga naye yajja n'abaawo n'atusaasira omuliro nga bwe walaba gukumbujja ne bwe gulibeera ddi nawe gulikwokya bumu obonyaabonya abantu bonna baakusenza busenza oli kitalo etwawaaba wa katonda muggulu kubanga ensi yakulemererwa katambika amazima go kalinde mu kamyufu k'eggulu
savuga daudi nebuuza nnyo baani eyajja n'omutima oguddugala ng'enzikiza pakayadi n'agitekera omwoto maliya baavu n'eyiika ng'entungu n'akikola omuddiriŋŋano gyokya yapanga nnyo nayavuwaza abawera banno obo baali ku zironi ezo era bbanka z'abatwalako ebyabwe bwebweka nnyo n'ensi n'eremu okumanya waliwo kamera eyeetegereza ebikolwa eriyakadde koyolekedde mu maaso olwa kamera eri mutaso bw'ensufu erinaddata yenna ng'ossaako ennaali kali akamyufu kalikoleeko okunyuse
kikofiira nnenyiye kubanga ensi abagitulamu abamu badangalavu laba omugwagwa bwazotyazotya ttumi mu kisenge kya muwala wa mufune amagalo n'agasaddiza amawemu ekifuba kya muwala wakitize
muwalawo wamwerambisa olwamufunyisa olubuto n'omukuutira
n'omukanga nti kola ekyogera nkuse banga magi mukulu w'emmizi nnungi
abaana bo bakozesanga naye kamera yeggube n'etangaza
indagwe
otisensi zitulimba etufejeri wa katonda nakamyufukensi katulimba
Ekitangaza kyababakadda bye mwakola mu kwekweka bakabasajja be watwalanga n'obakavula ku kamera eri bakufuna era mpawo ky'okola nti kino bumalayika oziwuddiise abalamuzi obagula mwenensi eri mu ggulu nga waggwadda saba okolerere eggulu eryo ng'aligenda mu b'enkya okola amazima ku nsi kuno ng'ataligivaako
Kotisensi zitulimba
Etufejeri wakatonda
Nakamyufu kensi katulimba